Yes, silent ocean. Yeah, the fire's in the building. Keeping the good music alive.
All I care, what I think. Charlie, MG Records. Kusifu moja umenikama taa na kupa Wipikia kulumi niweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko yangu
Kila shetane na mbuyo akiweni mibuyu mitatu Kia mwoni tumikishi mwenzo talala na vyatu Najione majabu, najione mapi mamangu Hakuna mapenzi hivi popote kwenye ulimwengu Sweze lezea jinsi na vyo kuzimia Nikicheza na moyo wako na cheza na wangu pia Nafsi ya kulesha potea, sweze ya takujitetea Kauli toro kapepo, nuzulu livyo kwenea Higa la kushoto, ntageuza na la kulia Wengine wanijeribu, wanajua kita chotokea Staki mambo yaende kombo na ya kenda ya waikurudia Tuende na yo, atwezi shindwa, yaje na pambio ikibidi Tunapishana tugumbani, then we back here Atwendi juwa, atwendi chini, love we right here Oh, ata mapenze kifa busi Tubaki sawa tu usini watu wazima Lafo tuwezi wishi underground Uyo na nusu ya mwi wangu Na nusu ilobaki kwangu Yote na kupende wewe Unajua langu na mwezi wangu Na tembea na roo yangu Sote na mtu mwende mwendo Michelle Obama wangu
Usifu mojo meni kamata Wipikia kulumi niweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko yangu Sipo gawi hawa chui kwanza Na mamu jume wa kimbiza Unatempea na soyamu Nataka ujue wendo kiboko yangu
Wakikwita vikovi hino mbio kubiza na wana Na wize hawezi kuishe kozi mna menge kufanya Hatuwezi kosa usingizi sababu watu wanasemo Na midomo ifanye nini wacho kichoko tezima Huko mikono salama koz na kuzimia sana Kamboni yangu ejicho jinsi na vyo kutazama Mahaba to the moon and back I'll keep it real Ofupi mambo kiuni stack Nataka tuzeke pamoja Paka vikongo mina webega kwa bega Chochoto unachotaka nipanga kukupa kweli Kama sina ntatafuta na namini utasubili Wezo mbandege unakili, wezo mbameli Wendo mtunza ela zangu tombo na choweze mili Kamte kamelu wa kisomali, wendo captain na Wendo superman, wendo pilot luck Ujo na nusu ya mwi wangu, na nusu lobaki kwangu Yote na kupenda wewe, unajua langu na mwezi wangu Na tembea na do yangu, sote na mtu mbande Wendo Michelle Obama wangu
Sifu moja weni kamata Wipikia kulumi niweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko yangu Sipu gawi hawa chui kwanza Na mamoja mewakimbiza Unatempea na bro yangu Nataka ujue wendo kiboko yangu
All I care, what I fake Kuchale Andrew Records Popular
Bring touch.